kila siku tukuelect. Au shikagi simu mentu wezi connect. Nimekuwa nikisaka an appointment. Nimekuwa nikisafa disappointment.